kuriid markii reedon isawla ka sameeyay buundada wiing ee iskiira saxafada onodkii iyo suuqa magaalada Baydhabo dhibaato ay ka dirtay dadadkii aleeno hoos ameey goobaha kaamiyalka dhaqaalaha intii uu soo dareeray dhismaha iyo wali baahad galay in isdareerku baabuurta iyo dadka taasoo aqbad ka haytay maadaama wadooyin ciriiri iyo mar jirana shirkadda galanta ka haytay dhismaha wadooyinka Baydhabo iyo reedon dhibaato waa ka sameeytay dhismaha buundadan ana ku mid ah shacabka magaalada Baydhabo iyo siyaasi handhabayna dhammaystirka dhismaha buundadan oo iyo in muddo wada sugayna haddana reed lanfuri maristiye
horta buundadan Baydhabo dhibaatooyinka ka faraxsan dad bulshada hadii unana ee dabcan aqbada badan ayaa horta isku jiraan laakiin haddii geek buundada inay dib leen dhaatray buli dhismaha hore way isar gorna dhismaha tan dhisayayda qura badan kana baahad isweyn ee deeli meel bulshada maraasina kana meel raay iskaasi ee aksaasi igween marka way isla buuntada dhismaha hore dhismaha ka idan qura badan buuntada hore waa ayde waa halbuulay magaalada Baydhabo hore waa isu socodkii magaalada Baydhabo buuntada in dhaxmarayo marka bulshada way la raay way ka dhiganta in way la raay horumarkii magaalada may la raay sanado la dhaaf xigsidaas yana beer kooda ay la raay buuntada kala kordhiyata marka walaal inaad naqaana shirkadda buuntada dhisti oo kambaniga dacal way la eedan maasta dhamaan madaxdiisii shaqaalaysay way la eedan maasini
muddadii hore ayaa anay muddo isku binnay atamee ba toos faylan taa dareeyoonay boolki bool ana iska fayl waa stefan tii horna ma walbadan ugu duwantay ismadii hore koo meel la atay tag gaaban la atay oo ay biyo taa gudub qoran laakiin tan marka lan fiiri shubshayo walwalba barwashay oo iska dayactiran yaanay zaidan u feelata boolki bool feelata taasna boolki bil xidan dheer jira aan qab shaarta zaidan ku rabbadiyo toona ila ko qormeeti hor hata atmayna atay toona ay sawiran photography de galo oona dadkan zaidan xisaa laakiin mu malayo tii horan saasay kale bulshada lange walan qowdo oona garbistaana fayl mar walba meel la madaxweynin garbistaana oo taageero aan oona ay dantii ku fikiro oona ay madaxweyni shano qorodo qor intinagaan arjay
eediina meel la raayo tiliin dadali dadalka sameey la raay horeen si wadaarsay mufkiin gooray madiyo buundadan kala mid dimaasi amiin horta meel la raay ila toob saamiin ma biyo ko sagal saahay tii oo meel la gabal miilu ma shaqay oo buu ko meel aragnay horta interlog iyo yani horko maadiyo ma isay amal walaan ma garash bal gili garash ba ka baabe ismeel la raay walaan kan daras ahaan leh ku fadaa in saamada sare laakiin sadda shubkan hadda shabadina ama meel raaki hor inta ku sii faylaadaan rajiyaan u maleeyay kaasmay baa gudubnay kaasmay baa dhawaatan ku koobay kore geesiteedan hadda meel raay interlog arii wala jiray laakiin kan inkastoo buundada dhisanta laakiin sii meel raay ilaa hoos ilaa shabyeey suudkale kaasay geeso meel raay araadig iyo interlog iyo biyo ha ku gali fuurfuurta meel raay saasaga ku ma interlog baheelay meel raay ku rutkina ha ku baay ma sidii kala fayl aadaf laakiin sadda ma sha Allah tan idiyeedan faylata
wadooyinkan ku dhibadan la qabay ma si aad u ogsunta buuntadan iyo buuntada hore isku mid ma aha buuntada hore mad baawur maro ba jigjiga ay jirtay giri ri jirtay buunto minus oo ofsi iyo ka jirto hay baawurada oo baawurada wiinka xamuulka qaadeen aaway ba walaal ariri ka hayti waayo Baydhabo magaalada centralada ka saas gada ilaa gudishis kiraay markan baawradan oo raashmidan gada ilaa gobol badan ilaa Itoobiya inta ka dhiyaaminta mar jireen hada xamuulka dhiba qabeen laakiin hadda waa buunta shubeenayda tii markan minus loo walaa ma
magaalada Baydhabo iyo wali ba ku dareer dhismaha wadooyinka shalgadisan laamiyada iyo xaafado wadooyinka dhaxmaraan oo lan ka soo wa interloga walina dhawaan dawladda hoose ee Baydhabo sheegtay in ay bilaabo doonto dhismaha wadada wiin ee dhaxmaro bartamo magaalada Baydhabo taasoo haddii bulshada dhibaato badan ay ka qabanayaan